yande jeni tori min tay sappo je studio kalangu habaru je fulfulde hande ni sembe habaruji me haltana hala ha hono farjo hawrinde cc hawjibe fille kokol habaruji kenyane be puddi hawrinde mabbe ko balde joyi do inde lewrundu enda be kalando kulle kewde ko dartatu ko nan ni sembe majji wonno fille jawdi ko hokkete yade ciudi kokkoji habaruji nonni ko watta kiloji kemtade chapande joy tabam bonka wi wi kanyum won ko nanga kanyum di won ko holla subaka hande o yade e hokkobe habaruji heba kana to en dan doso e nyamay dundu ko na faane police goddo waran halana en noy wadi hono ko be kebe nangi yewtar men pinno hande studio kalango haltana hala hippiter ko wadi kure dum e woni ko dun laati torra yade e yilaru andal duniyar kanyum e jawdi leydi Niger en nanan horejo fille ko dartu yilaru andal duniyar ko haldo majum ko janyalle mo sumana amadou janganto habaruji fulfulde gofugina en puddiran hawrinde goddo on fuddamde en galdu nyemey dum du kono dartanani hono leedi jadi an ko je gonde bangi hirnange afrique kay gonno ngada hono battu majjum battu du do latido jodo kalen to boddo ndiri dum non wonno sedia o noni e do arga horjo leedi niger isu mahamadu battu en be jeewan do kulan tare ko darto fille mali no wordi hande en e ko beydi e do fille ko darto jippino lam ko jabbi dum endan dum wonno ko min timi e fawar jondu kono ni hon hokkol habaruji fawar jondu konani goldere hor leedi meden Niger nenna himbe sedde yaw be enda warbe fotti dundu fu be jeewa laabi kandi hoje do fi hono mali on enda e ko laati hen fu non yorno mbirnomi on ni hono CSC kam fedde na mbi sa Russie leedi Niger kaw jido fille ko darto mojjina e kokol habaruji kandu fuddi batu mudum do inde lewru uttundu enda dubinade e nogayi dum dubbe kalando kullantare ko to jeddi der mundu konnan sembe majjum fu wonana e do filla hono jewtugol on fi kokkol jawdi ko hokkete yaade hokkobe habaruji ciudi mudun en kany e farjo gollal ko be kalfino goddo jeewnabe do filla hono jangino hokkobe habaruji di endan nan ko biete do fande Hashim Umar goto e mabbe halani bandime Rafika Attaher
sur appel a
edo fi tewtugol jawdi gollirtendi ko ciudi kokkoji habar ko dubu junaadi di e sappo e jeetati dum CSC hoji mballo jewtintodo dereji kewdi ko yida do fi ekitigol hokkobe habaruji wonbe ciudi gondi e jonde hore mun dem mballo golleji on do wadi dimamu resoitay kake mudun ke wadi dum ko hawrinde den kanjum haloite dom illa min kemno hantode tay kake mballo dereji on non minnata der lawol fuddugo gollal ekkititgol hokkobe habaruji hanube ekkitede der gollal mudum be
formi dalu cadre lor mici
nonni to enda agades du konna ni hono commune on endam be gadi hawrtere gam batte be jeewa jawdi goltirten le leydi mabbe ni enda ko hitande en dubinande de no gay dum du konna sappo jere lewr uttu wono ko be gadi odo batu horejo gallude agades o wi be gadena gam batte be jewtino jawdi ko be ciglino faabe golla le leydi agades ni enda ko lati nene ne kay ni hono coronavirus wari beydintini hono sadarmaaji bukari mamman woni ko wete nan ko halni bandi mi tato enda agades anise karim
le motif principal de cette
session waddi hawrine de wada kan woni yewtinade fondita filla kawrol cede gollirtede gandimma cede de min kisino arande den ko rabu nyaw coronavirus wari fu waddi sadarmaaji kisigom beydi milioji hemre min beydi do dimma kiddo rawani ko hitane den timma na bado timmude milioji keme jeenay e sappo e jeetati min kisi ko min gollidi hikka min panake milliard go golle ko wonna lamna hubere den kandu ni min buri hokkude sem
1 milliard le priorité c'est vraiment l'assainissement
ko watto kilogramuji kemetati chapane jeetati taba bonka wi wi kanyum won ko nanga dun du kondan doso kanyum e nyemme won ko nango go wadi himbe nayo du kondan nangida e majjulati be fube jeekana der leedi men Niger do enda dum wonno ko sarusi kawji do drug dugol en nanul kanyum jarol drogo leedi men Niger hono nangi holli du kondan suba ko enda yaade hokkobe habaruji gam batte faame ko wad dum enda nenne ne kay du kondan be bi hunde enda du kondan fu hono be kolli ɓe mbi kabaru on enda fuɓe keɓa natna e jorojo leydi doso goɗon mbiɗoɓe yii kulle ɗen enda nokku goɗon ko faamay ɗumen on nani ko fawar joni mbiyeteɗo nana Aissatou Ousmane commissaire no enda tawaɗo e ley policiɓe nanguɓe hono kulle ɗe enda haalani bandi min mbiteɗo tardan fude Ahmed
Le 16 août 2020.
Sappo jeego o lewru ut joowol wojo leydi doso hokkimin habaru coomi nayi mboppaaɗi no ɓura kiloji taba bonka herme e capanɗe jeego e jeetati gaɗa mo balɗe sappo. Min keɓi habaru ɓiɓɓe bomɓe go jemma talata yaade alarba. Min deki juuɗe e maɓɓe nder ɓangeere kuubiya Nyemey. Min tawi lore maɓɓe ika tawra taba bonka kiloji herme e capanɗe jeetati no fondi Agadez tata noon ɓiɓɓe leydi Niger no. Min jaɓi e maɓɓe taba bonka kan lore pamara e lore makka gonduka lamba leyɗe Yasin e sheekuji ko ceede e ceede gaɗoje ujunaji capanɗe jeetati e portable uji nayi. Taba bonka ka no waɗa hano kiloji keme tati e capanɗe nayi e jeetati.
Nonni Fawara joni yorno kalnoɗele habaruji no tawadu konnan ni eɗen andi hande nde enɗa hono ndiyele gonɗen toɓa ɗe enɗan ni waɗi Fawara joni bonandaji kewɗi e ley leydi men Niger ɗo enɗan. Ɗum waddini ko fa hande du konna agir latiɓe kañum ɓe enɗan du yo wonɓe e hoore muɗum en noon walloɓe ɓe yaadu yesso waɗa kañum e Fawara joni du konnani beel ko aku ɓe mbi hono hunde enɗan no wodi no wallire hande nde enɗan ko watta ko tawe himɓe heɓa mosolo heɓa du konnan jaam caggal nden e bonandaji ndiyan ko waɗi ɗum enɗan sembe kettino ɗum nanon Hamani Daari hoorejo maɓɓe ko haalni Moukhtar Hammadou ko yeyi ƴamoyim.
Dane mayo nanga illa ayeru fa warnata leydi dandi dalila bonon daji diyele de gomnati no hani durwon himbe burna mu'en moƴƴe der nokkuje de e kisa sarri iri bonon daji di ga hande nde en dari wonƴi tagol bakaji no don no gadda sadormaji e himbe sanne. Minen golle amin woni wallirde himbe be burna mabbe moƴƴe e kaden du mosol iri bonon daji di kebu hande ni no hani himbe kawrano nango no dira balla gomnati du gan gomnati kan tan wawa hebude mosol kulle de fu himɓe de kawri sembeji mum en fu to dabare ko heɓa mosal on heppata.
On peut faire ce qu'on peut faire ensemble.
Nonni to enɗa marade du konɗan ni hono sarusi kaw jiiɗo renugol awtirdiji kan no henni no dari ko watta ko tawe hono reni awtirdiji tawat to enɗa caggal du konna ko bonata awtirdiji naati ɗo woni baɓatti e kulle goɗɗe. Horejo sarusi o enɗa o wini wakkani mo kalte o ɓe gaɗi kullantareje koɓe joofi e nde guese ko watta ko tawe ɗum bonna koɓe ko tawte to enɗan ko watto ko bonnata awtirdiji ɗin enɗan. O wita kenani Laminu Adamu nani ko a haalani bandi min Mohamed Mamadou Fio.
On a placé plus de
migatana na sakuji kobe kadoje ko bonnata awatirdi ujunaji nayi e hembre kambe konkoji majje jofetede den keme tati dum duno wallam min keba wadde jewtinaaki amin der ko watta hektaruji ujunaji keme jeetati wodi nokkuje potare to ko bonnata awatirdi dum wangi miden don kojana dum laabi do ko yaawi yama to dum fuddi bonnude awatirdi misali madarufa gidan ruji age e mayayi leno kuje godde gawri din fuddi taride sakuji kobe kadoje ko bonnata awatirde din to wattama nokku fu taydu min ana wattide dum illa le lewru jie min gala miden mila sako ko bonnata awatirde dun no wadan bononda hitande hikka
de diga assez important.
To enɗa Agadez du konna himɓe sodowoɓe kulle lumoɓe tawi hono Fawara joni albacce ɗe enɗan ceede mum ɓeydake ko wonno buuɗi keme jeego yettake fa ujunaji ɗiɗi e keme joyyi fa ujunaji ɗiɗi e keme jeego e hoore muɗum ɗum du konna ko waddi ɗum ni wonno ko Fawara joni hono rafi tawrede albacce ɗe ko heƴi ɗum wonno ko fa nde mbiyeteɗo Amumun Islaman latir kam woni hoorejo hono fedde coopérative uji waɗoɓe hono fa nden demeto enen tabelo to haalani bandi min Moussa Mamma.
La culture de compte
gollal deme albacce nimɓe seeɗa kalgom gaɗi ɗum ɗum waɗi ko ceede albacce ɗen ɓeydi sangare mum jonka seni miɗen jiɗi albacce ɗen ɗuuɗa sayto doma fawaɗo lebbi tati jon fuu min goni miɗen cingaɗe ndelle albacce seɗɗa komin godi ɗum ko nimɓe wuro ñamata ni non seni aɗa yiɗi lowa loore makka ko watto sakuji albacce keme jeetati ma keme jeenayi sani itta sengoji goɗɗi hawre wadde neɗɗo no wawi wadde fe jeɗɗire no heɗi to lumoɓe gar ta soda ɗum yarude Ghana Nigeria e ɗo Nyemey hannden sakuru albacce kiloji lasso e joyi no buuɗi ujunaji ɗiɗi e keme nayi yaade e keme jeegom sonnete nder duuɓi no cakitiɗiɗi ndu ɓurtano buuɗi keme joyi ma keme jeegom
3000 francs à 2500.
nonni fawade jondu kodda ni ele habaruji na tawa du konna filla sigila ko na wade sappo jata lewru december ko warto fijo watte ko tan difa intrangu difa ngala dum waddi ko fawade jondi be ngadi hawrter godon do majju kambe hawjina be sigila o sappo tat lewru utto enda be kali be mi le golleji gondo sigile di enda noga e joyar chapande joyi joydo hembre fu gollama gasi ciagal mun den ande hande lebbi tat won ko heddi e majjum bibbe wuro be bi ka e ngala ni golleji di enda salidi mbawi timmude fadde batu o yottade nani ko fana mitad abdullahi shuku lati do goto le jinganobe bibbe leedi to en difa halani lama bukardo ko yi
gonga hande no min goni minen giira sijila golle de del leedi difa e der commune on min gattata tamude ko de kantan del lebbi tati de gokka amin no he timugol golle de hande de ciewama der wuro difa ba laabi moddinaka sadarma mawdo mo himbe tawra der wuro difa laabi gala to di yele de doggata min lamni do no wodi sembe wi e golle lobbe gadama der wakkatil ko dinyel gel undo joti mawdo no mo min godi ba ko min gi der andinore de horejo sigila difa ingila wi golle timmude den yottake chapande joy do herme minen kay min anda for golle de o wondi gam min gala minen gi a golle gada wala ko hollata ko do yago nyalane den golle lobbino hebeti
am bon et diferem de qualité
he bannirao ikko he umami ye don tamilo
ananal habar onnato dun no
iri habaru oyeno
nyogungo woni wore himbe delle yasifu gu yottoke daggarime
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
mena magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majjum
lokotorobe jombe annar kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makataare fade laba ne o deno irla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude ma da fade laba de golliri tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modon inekko ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji de loton juude modon bojjine nyandu modon fako nyaamo lote yeyre modon to joddo to ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to na o anta kogal biyan kenan
bannirao mila iccellal bannu maada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam bonna am uri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
elay fahana yewtere me an de do hono yewtere me den de boden wadde kandu konda ni do filla hande en kaltana do hipiter ko to nan kure dun do du yama no way wadude basane sabu berfu jidde war leydi Niger hande no watta sikka sikka garongol enda dum woni ko docteur kawji do yilar andal duniyar leydi Niger o haali o wi ciagal eden andi hippiter to enan kure fa himbe faaba tobe daro faaba no jeddo won ko may en neddo kure goto latir kany hawji hono hollode himbe nokkuide enda ga yoyde tireji dum woni gelobbe ladde jonka ni wana jurnugol hala yewter makko nani ko o yewtini kanko hono bitted Anafi Suleiman e Mukhtar Hamadou Bandimi
pour un professionnel
to golo filla yilaru andita dunia fu ko wadi kure dum bala umawdo non ko mi jataake no kure non der leede bange hirnange da afrika to don tam heddi todi e jolodi ladde waddaaki nyamaydu sanne leylere goto neddo no waawi yaade ton wado nyalo mamun kambe koreji mudum mane jeddire mudum himbe bombe be ngala fu yurmende njeyi baro nimbe latibe no higiraabe leedi Niger denne gollal filla yilaru andita dunia ehe kokkol mun habaru fu torrake amma wona gam majjum watta ko nimbe bombe be accane nokkure ndeddo ko hani woni laabi ndenagu hoje nokko heba rene to nimbe njabu bibbe bombe ben ngada jidale mu'em sabu ko be njidi woni min acca dabareji ko yarata region on yeso kure kan woni ko heba e der gollal ngal gomnanti wadi ciagal duubi chapande tati mo inde nokku on wartirde joloji ladde jinodi lalla wodi hande keban mangal dun latani mini ko leede kewde no andani dun
connaissance de beaucoup de pays africains
Anafi Suleiman sadornam da hippiter wadani kure de waawi waddani tawabe der filla yilaru kewo kule tariki do der leedi Niger
d'abord beaucoup de personnes
yinanda nimbe hewbe senongara nangatu seko seko leemu dum torran kampaniji ko joji nimbe yilotobe andita duniyaru dim kokkol habaru do filla golla galdo boni gam wakkati fu der lawol hawrindeji leede duniyaru gadoji na min ga du sigila gon ko halte do inde kure kanju du hunde non ko min jeji titto yewtinaade kadin e hojude dabareji gom ko nimbe kani pama bibbe leede janane fu senegal le niger saito ndari la sibi ginanda gam ko wadi dum mettinake sanne amma ko wadi fu ko wadi kure dum jodake hunde tarifi
liara en avant et en après pour
yilade dar tireji kure di no wodi sembe der fille yilaru dar kule tariki do der leedi niger na.
C'est plusieurs milliers de visiteurs.
Non, imbe ujinaji non ngarta jewa no kure den le hitande fu. Igam yerno birno mi arande non wada kinyame sanne. Wodi bibbe leedi janane fu ko won le Niger e jonde. Njehi kure ko watta se warre malabi kewdi. Dom tan woni no kure to da hebi bero mawdo ara yidi wurta do da he mun nyame yaade jewa.
Vous avez envie de le sortir de nyame ou fulamini.
Et do ko habaru fulfultili se urti onana habaruji hausan ko armi. Assalamu alaykum balantaji. Come on.